Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde midem altinere noga e jeegon lewru janvier tan 2026. Sakrabi kidibe mi andinam on bide ham kasenka nancinaw kabaru gondo be mi ande kesede be yimbel jukube mudu ka buri million goto e feccere ka fudde en ko yobi odo anne ka fedne mi noddirta hakbami dum. Bilamu mena katol saha lidi amendi yimbe lengombe tombe kanyo enka an hasindini indiam nuku goto won lingallu lento yimbe fuhe watan diam hai o hultama wile yimbe nyotu tobe londo nuku kanyo an hewi sanne don sembe kabaru jidi minjoko anem digit handi bisimila mwoto ome heda adenu. Fedde nebe nuddirta hoto autorite di communication don hakka yon kwa huliti wide wam dabiriji kisi gudi di bami yella an haiba yimbe elbe guliji mu em nawe di bangal humpintinde du beme ande kesede. Hanka senka gollo du beme ande kesede be yimbe elbe jukube mudum ka puri milyom goto e fechere ka fu denko yopani fedde hakka den talkurundu sinyin hakkune hakku du duwane guli dal hakkun mabbe odo dabere ka be bami dum alkam sara bitinde noga idi lewro janvye ele kawortal mabbe goto. Annyan odo fedde ndet fedde bami le nyalo mo hande o ka yimbe be golliji mu em nawri bangal ido golliji ka hakkilaji mu en ana fecci sanne bangal mudum Ibrahim Simbi e goto e hakkon mabbe wonko mayram kulibol landondir e mako kede Usman Nyalibuli
wana mo inobe kulleji tan gatta do bembe ande de eden wodani nantinobe kabaruji fu halobe do radioji windobe do bembe ande de teleji je video ngaji fayotade cinema e kabaru mudun ana hewi min koliti hak web tv wala li mali hak du fennay dum web tv dun tele ngaji non wana internet mila yala tele ngaji gondi do internet yala kabal an foti non fu fa jonne dun fu ko lati fu joni ngada tele ndoka kabaruji do bembal ande mila yala ko be ngatta ana wa hebude fa be keba kalisi fa be mbawa yobude dun
cela
yibel gombel laamu menaka kanyu enka ana tampi sanne bangal ndiyam nokku goto tam wolle galloron ton ndiyam dam hebete ha yimbel jihobe le on do nokku do ana buti sanne latike wajibe e jodma be yaade tewtoyde yimbel wobbe kasem jeyobe dan don ndiyam yella be keba be jarna yimbe gal mabbe ha fedde kumani do haybude golleji di fedde golli kabi ha kando haybude golliji di fedde suma jep gondole on do nokku kanyu ka yottike kanyu e gouverneur o le on do nokku fa yaa golleji di hono wondi yarde wom fedde CICR du wom nokku ba bullu no mu en ben do yimbel fa ye hono golleji mudum wonde yaade Mohamed Ag Issefe tan kedjal amen gondole on do nokku wonko hebani am do majum kede Usman Nyalibuli
illa hitande 2012 galleji gondi do nokkuje towde celi hebode ndiyam hitande fudum buritidde CICR don comité international de la Croix Rouge mo ini foraz ngaji jeddi tati e majji woni gondude gollude panneau solaire ngaji goto de fu groupe électrogène mo kilowatt ar ngaji temdere armoire ngaji didi e bilaga hen tafon sabe kebe mo innowa kany e gasoil le hitande 2024 jawdi mudun an hawra e milioji temedidi e chapande jena e go osefa ka wala fu ko wayliti tuntugol ka nankobe onu ko handen wongo taykiti le majjun Yusuf Nyare directeur cabinet gouverneur
Somajep
ana jogi chadele gollobe menaka do e gon gollobe seeda ka ben kejata directeur regional Somajep wala do technicien Endungala min bindi bataki mudun arana min neldi ministère humuninde golle mun ka fa joni wala fu jabu ko min kebi
de suite
le CICR min jogi gike lobbo e do hebo gol nafangaji e di golleji aljil sen gono
actuellement nous espérons
joni min mila do fa ba muya kanan kobe min keba ballaji yalla min keba nafamun min gadan ka ko min bayi fu fa kaddi bawde amen jukkininde wallude himbe menaka fa de dabareji mawdi jamarande fu holti wide ko hey woni ko wada yalla ndiyam cinidam ana hebe dum woni ko mamel ag ise faytan hebin studio taman yude menaka
Kawrtal sappo e go oberde festival la ogo bayan golleji mudum fuddi eltinere noga jeegon lewru janvier tan 2026 danyere mayo rane ngo bamako do lingal lo kawrtal sappo e go oberde kulleji kewdi kesi wondi ngobe gaddi ile hemma hay andinde tam wiide sebbe kanyum en woni ardinabe e lingal lo kawrtal hitane hikka
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
daddugol sardiji di imuji di warta fa wada ele modum hitane hikka du woni bama lewru mai yaade lewru septembre hitan 2026 fayoto kulantireji ko yimbe hasindini e modum di ko hebete ele lumoji amen di kanye e juingol dabare keso kasam yalla malin ko be kanyo en kana hebano neweri ku bojan dan kay du woni halaji di sambe du woni halaji di hala modum mema sannele yontere bittinde wonko keban mi on do majum kede usman yalbuli
puldiren di kabaruji halde hala ketal ko timmi le gelle kewde le leydi meden di ko heba ko buba sa berende ne nguji kebadi dabbe ke ton ngaji milyoji sappo e go'o dun ko heba nafa mudun anaye le lumoji di cogu ngureji kewdi won ko buuti le rejo nga yogaji ministere humanide jande holiti nyalade e imo ngoji hitande hikande kani wadede dun holitama le bataki goto koltado albar yabbenende andimbe kabaru jande kolti wide eden wawi wadede le nyalade kollitade de kanon walde sarabe sukabe le kol kany en ko la ki sanne yalla di wattu ju kultaade ana baawi teddinede kabaru goddo ana fawi do waddugol ku bojan litruji milyoji debbe sappo e nay le hakke balde sappo le mali ministre community hygiene ngaji e jaaguji holito kabaru nyande sappo e jena lewru janviendu yalla yimbe ana jukken hebude ku bojan gouvernement o bami dabreji kesi de dabre wadan fa jomben ku bojan jommobil fu ngardo manda plaque immatriculation mudum bame jommoto de fu holla vignette mudon jommoto sabami handen hebata kasen fa balde didi jommobel fa balde tati de dabrende himbe hewbe andana wattu o tafon hala mudon anawa hewde le wakkati ngaroji
sakrab don mi kaddata e kabaruji amen de kiked hande fanje fe nokku do e seda adam amadou haydara wala yottino dido kabaruji fu e france en konde en ki region